olo e mafuta male SBS Samoan.
I le iwa masina mua mua na tausanga wha ale tupe taluai, e to a tolu se lau walu se fulmal walu wafe le si itanga na wha mawina. O tangata au mauna ulu fale mai, o se au whai na toa i titi au sia i le iwa masina, le au whai atoa o tangata au mauna fuafuaina e le malo tele mō le tausanga atoa, e to a tolu se lau iwa se fulmal li maafe. Na whaiti o ine le itu wangai le malo i le whaata mala i le vaava aia o le au whai o tangata au maue ulu fale mai i se atunuu o loo whiangai. Po o se taimi o loo whiangai le atunuu ma le whawhita uli i le uti uti o fale. Peita ina sao noa le ministao a onga i le malo tele Jason Clare i se talanoanga ma le Channel 7 e iei mafua anga o le vave o le si itanga e pei o tangata o onga na toilo lofi mai ina ua tatala sa mawawa o le COVID-19 se fulmaleiva.
There's three parts to this number. One part is international students. You know, we've seen students come back very quickly after the pandemic. Part of it's backpackers and part of it's people overstaying their visas. They're the three big parts of this number. I'm in control of international students. We don't have a cap, a power in legislation to put a cap on the number of international students at the moment. I want to put that cap in place so we can bring the number of international students back to pre-pandemic levels.
Le ministawa onga Jason Clare. Ua faali e se reporti fatoa fasala lawina a taunu ule fuofuanga le ituangai ile ngausia ole malosi ele tise ili nukilia. Ole asi iti ai le tau ole pili ole ele tise mo ainga ise ono se la uono sfumale lima tala ai le tausanga. E fitu no fuanga po o nuclear plants olo fuofua le ituangai e fausia mo ole ngausingo le ele tise mai le malosi nukilia i au se talianei. Peitai ile reporti ale Institute for Energy Economics and Financial Analysis, le IEEFA, na taa uai o le malosi nukilia e au pito taunga taatu ile ngausinga o le LTC. O le reporti na faavae ise suesuenga ale IEEFA o nuclear plant i atunu o Amerika, Britania, Finland, Farani, Male Czech Republic. Ai olo fina wina pea le taitai o le itu o ngai Peter Dutton le manui o le atunuu pe a ngausia le eletise mai le malo si nukilia. E wia le itali mai Peter Dutton ile fesili po le atonu le tau o nuclear plants e fitu ia olo fa moe moe le itu o ngai e ngausia.
The government's taking 90% of baseload power out of the system by 2034. That means the 24/7 electricity. So Mr. Bowen says, oh, it's great the batteries are there. The batteries last for 4 hours, but the problem is there are 24 hours in the day. So we need the intermittent power, we want the renewables, but when the sun's not shining or the wind's not blowing, we need to have a baseload power. And in other countries around the world, bearing in mind that 19 of the top 20 economies in the world have nuclear power, in Ontario they're paying one-third the cost of electricity that we are here.
Ua faia se whaato e senga le malo se tete New South Wales i tupa LGBTQI+, i sa wanga na faia ia ilato i tausanga o tuanai, ma le whaata mala ma le whaata la leo leo leo, i le su e su e ino soli ngatu la fono na ma sa wanga na whiangai malo lato i tupa. Na faalia le ministao leo leo i New South Wales, Yasmin Catley, ua talia le matanga aluenga o leo leo whaatuanga ma recommendations, mai le suesuenga le inquiry i tangata i tupa LGBTQI+, na maali liu, ma suesuenga na faya i awala na maali liu wai, i le vao le afe iwa se lau fitu se fulu, ma le lua afe se fulu.
To make sure that the New South Wales Police do better, because the LGBTQI+ community deserve that.
Le ministao leo leo i New South Wales, Yasmin Catley. Ua fola fola e le taitai o Hezbollah, Hassan Nasrallah, le faa wawo sa faa inga o Israelu, talua na pomuina ma faa leanga inai no fuanga, ma masini o fesa o tainga a Hezbollah i Lepanona. Na saa noa Hassan Nasrallah o le talia Hezbollah i a Israelu, e le ngata ina faa longoina ai ole a silio na baaia.
This will be confronted with a severe reckoning and a just retribution in expected and unexpected ways. but because this new battle involved hidden hands, let me change my approach. I will not talk about a time, form, place, or date. Leave the subject, and the news will be what you see, not what you hear.
Le faaliliwina mai le ngana Arabi o le saanoanga a le taitai o Hezbollah, Hassan Nasrallah. O sa whainga Israelu i Masini Pages ma walkie-talkies i le panona ua toa tolu sa funu malefitu tangata ua maaliliwai e au fiai ni tamaiti e toa lua ma le owa i le tolu wafe o tangata ua maanunua. Ua atoa i le aso, le lua se fulmere lima tausanga talu na faasa olotoina e se vaya ngā autou si file mua malo au faatasi na taita ia e au se talia. Le atunu o East Timor po o Timor Leste e pei ona iloa i nei. O Timor Leste na faaoa faa malosi matu uina ilalo pule ngā kolonia Indonesia ae na maua lona malo tu tuatasi ina ua solo muli le vanga awa Indonesia ile afe iwa selau iwa sifumula iwa ile fesoa soani ale International Force East Timor. O se tasi o fita fita ile International Force mai au se talienei o Jody Hillier.
It's a combination of mixed feelings. It's a lot of pride for what we achieved and the freedom that we bought, you know, helped the East Timorese people achieve. But there's also a sense of, you know, that 25 years have passed, wonder, missing our friends that I deployed with and just an overall sense of, did that really happen?
Jody Hillier, o se tasi o le vanga au le International Force East Timor. Ua sauni le Arnhem Space Centre i le Northern Territory, mō le whanaina i le vāni monimo o ni roketi mai whorani le Sirius Space Services. Lo whamoimoe o i le se fuluma le valu roketi le tausanga e whanaina mai le Arnhem Space Centre, ma na whaalia Michael Jones le pule whaatonu o le Equatorial Launch Australia, lea o le apulea le nofuanga, o le vaenga le neio au se talia sili o na tala whiangai, mō le polokalame le Arnhem Space Centre, ona e lata i le Equeta.
At the north of Australia, we are close to the equator, and the Earth in its spin or Coriolis spins the fastest at the equator. So anybody who is wishing to launch and attain orbital velocity of between 24 and 28,000 kilometres an hour gets a massive benefit by launching into the spin.
Michael Jones, le pule fatonu o le Equatorial Launch Australia. O le ova o le sawa sawa. Pea whapea o le sawa sawa le nai o iai ia se roketi e whanaina i le vāni monimo mai le Arnhem Space Centre e i le vā o le lua se fulu ma le whā ma le lua se fulu ma le valu wafe kilomita i le itula.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli i le SBS Samoan i le Facebook.